talking to a boy. Master Ken Eke cannot spell. Yeah, brother face dance. Yo, Alan again.
Mama, I sing this song for you. Nakula is so because of you. Ndekutasha padi fionse fio wanchitira.
Mayo
Fide fine tetute mwe wambona natura.
Mayo
Mula mpepera ine lionse nganalwa.
Mayo
Mayo mwe wafiashi I love you.
Mayo wandi
Imwe lesa wachivi. Lesa wachivi.
Kamina wenu enu chikwetenu mwakani kalipo. God bless you mama. Mafukwenu wako handa huli luku.
Luku nyinkadi hini kwetuku. Uruchilo si uva hina hetaku. Kuhemba hita swayuku. Amavunu anatangi ya tweshaku.
Hey mama love you more. I love you more mama. Hey mama love you more. I love you more mama.
Mama, I sing this song for you. Nakula is so because of you. Ndekutasha padi fionse fio wanchitira.
Mayo
Fide fine tetute mwe wambona natura.
Mayo
Mula pepera ine lionse nganalwa.
Mayo wandi.
Mayo mwe wafiashi I love you.
Mayo wandi.
Nangula venga mpele vyo mafia pachalo fionza tindi pilo yuma yo tetsi kwa ne. Jeti filinga nene moto apita na angwe. If I can remember very well one day she gave me a last mane. Nuku ufya mashi watu mwana tapulila nina ye. Umutima wa mama yo kote fie mungeni. Nashini fisho chochine mama yo wandi ni maleza wachibini.
Mama, I sing this song for you. Nakula is so because of you. Ndekutasha padi fionse fio wanchitira.
Mayo
Fide fine tetute mwe wambona natura.
Mayo
Mula pepera ine lionse nganalwa.
Mayo
Mayo mwe wafiashi I love you.
Mayo
Yuma mwena ngili enu mama ya manenio. Kuhemba metu kwe jinaini mwifumu kukoleka o. Hey, nzambi wa mwichi namba tu. Nika nyike nga paka chinga nifunza ndo. Kukanyi hila mami hina katuesha ko. I love you mama ami hina kutuamba ko. Zambi wa nyikisuli anyifurishili mafuko. Zambi wa nyikinganga anyishikilanga mafuko.
Mama, I sing this song for you. Nakula is so because of you. Ndekutasha padi fionse fio wanchitira.
Mayo
Fide fine tetute mwe wambona natura.
Mayo
Mula mpepera ine lionse nganalwa.
Mayo
Mayo mwe wafiashi I love you.
Mayo
Master kia eke cannot spell. Yeah, mana chaza kwa emu. Fini ba, yeche msike. Asike, DJ Sabiso. Kamalata Baiton. Yeah, yeyo kaumba mwana kachulong. Dr. Junda, I see ya. On this one, mama ya mrota mase. Chudukunu, chudukunu. Yeah, Hachipawa family. I catch on this one.